Huyuni, ami, kwenye, goma.
Kushindana na mimi. Hatuto wa chose.
Nani?
Hatuto wa chose.
Nini?
Hatuto wa chose.
Oh yeah.
Mtu kama mimi utaniambia nini? Hatuto wa chose.
Nani?
Hatuto wa chose.
Nini?
Hatuto wa chose.
Yeah. Siwezi kushindana kujitamba tukijipanga mi wa kwanza na chuitaji ni mikwanja na viwanja. Tumana naonekana ni mjanja mambo nyetu anajipanga. Bunda lipo sina saba kujichanga na sasa hivi niko on top. Straight for the go get it. Nankishika na bow kweli. Fuyu kama za Machiavelli. Sasa ndo mana I go for mine. I got to shine. Najiona kama jiga na chembe chembe the wing. Mikili zitaka taka na kili. Wakipimisha na buruza kuminambili alpha Joe. Sana smart sana handsome brother man. Top players always in ikuta na my brother man. Rafiki wa rubber bands. Haters wangazisha band. All these fake rappers wanna you.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa Jose. Hard to toa Jose.
Nini?
Hard to toa Jose.
Oh yeah.
Mtu kama mimi watanambia nini? Hard to toa Jose.
Nani?
Hard to toa Jose.
Nini?
Hard to toa Jose.
Wanasema na black too much. Na nikiacha Versace na Gucci. Wanasema na poteza touch. Hawa watoto wa juzi. Na wachora wanavoreta makuzi. Hawawezi kushindana na mimi. Sababu hili gemu ni mimi. Na wajui hizi haso kama mimi. Wataniambia nini? OG kama mimi. Parking kuna cruiser kama kumi. Na haya madini shingoni bei yake leo sisemi. Taita CEO wadeiwaka. Nalipeleka gemu na vyotaka. Kila siku kila mwaka. Na sio leo nitoka tuliko toka. Watoto wa juzi wakivimba sitishiki. Natoka kwenye kizazi cha muziki bila kiki. Kiro safi msela akipata hera na furahi sio na chuki. I'm tight nigga, triple OG.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa wa juzi. Hard to toa wa juzi. Hard to toa wa juzi.
Oh yeah.
Mtu kama mimi watanambia nini?
Nani?
Hard to toa wa juzi.
Nani?
Hard to toa wa juzi.
Nini?
It ain't over till it's over, baby. Oh God. I'm Kenny Kimia, I'm counting my dub. Nataka Pima, you ready for what? Manata kick, I don't count anymore. I love for squeezy, see shindani, not to toa dog. Mana kuna rapper kun compare. Labda ujo nifanye kanjia kutokea. Akuna rapper kam mimi na usije yungu pair. Ndumana kamleta lunya ili tuwe kama pair. Na ni mwone.
Sana.
Na battle ni na wone.
Sana.
Saivi na pesa ndo ni taone.
Sana.
Squeezy na bow na ma bow plans.
We bowlin.
Alafu kushindanisha na toto tachekesha. Tafanya watoto fiko pressure. Mina shindana na rappers wanye pesa. Awo watoto dogo.
Eyes kushindana na mimi. Hard to toa wa Jose. Hard to toa wa Jose.
Nini?
Hard to toa wa Jose.
Oh yeah.
Mtu kama mimi watanambia nini? Hard to toa wa Jose.
Nani?
Hard to toa wa Jose.
Nini?
Hard to toa wa Jose.